Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar sappo e jogom lewru mehiyo meede mayru jam holitindiwide jena yamde soki der maison de la presse Bamako jottinono do kabaruji yumor weygal. Nairi bangal sinyi de kalda de kawrangal lele di meɗi ndi hikka won duubi jetti kongal sinyi na le nokko ka fa hande non kon artete ko heba ka examen ngaydi be noddata defdi so lamdo jebino kay didi lewru mehdu dum hani wadde yogay lami bi cuude ekol di be biirum wonde jibude hejo golleji mabbe di ko nairi bangal demal hitande 2023 2024 kita kanya fa jottoda banya garofo be gonde wadde ton imadraji di wonon sembe kabaruji dum jogino do betandi bi bismillah mo do heraade Umar way galo jodi do mikoroji dido kanko noddete no hum jiro won to boggi jamde to sappo e joli lewru me hitande 2015 sappo e joli lewru me hitande 2023 joni won duubi jette ko kaldale kawrangal sinina le leedi meden di wattu joni mi citede wi tabade gal do kaldale kawral an wondi e matere sanne ko nayri bangal tit Allahji tayri wi be bi won ko yari yeso furu fa kebe famtar kedden Usman Yali Boudi
lay ko yeyi yeso an waawi limtede kabaru politika ko denago yirwer sariya e dewrintina woni ko horeje gouvernement o so gel ko kala mayga holiti leyli bi jabbide le majjun ana hendo selugol basi hakkunde gube cinnininde kaldangal e jojingol lamun kobe lam hakkundejo le regionaji tumbudo kidal gawo e menaka jojingol gede le regionaji di darontode dewrintinal e gube darontode denago do nuygal pawingal do kabaru denago le kaldangal no way limtede du pamugol nadde e golle habbotobe hibbe ujinaji nogay e jago le gollide lamu e larme wadugol batuji fedde jokkititonde kaldangal dangal fa jam hebe gal nandu golle rewbe leende fedde dum du ana way limtede ko yeso e le golleji kaldanga dangal fa jam hebe gal nomugol kanan kobe gube jogide kabode de watta dum ben e gouvernement o e conseil national de transition dum du yottobe kande yettede yirwinde inde ande en e jojingol sena ana tobe daranade le nugal sariye kesangal fay e tawede dum ko limta ko yeso rafi holar ana tayigite hakkunde gube cinnininde kaldanga dangal gal ko sabbi bini dum yo sabe falgol tobe yo gaje le kaldangal hono kabaru DDR won tetugol kabod e nanitingol
wattu jono gube de fana kani joddade kalda kawra kanye lamu homo fudu tutta ko ngati ko non kanko noddete de Pierre Bakoro Batra wore o holitri wide andoda kabaru politiki kedda moko musifido hen do faccitango Mamadou Samaseku
l'accord a été signé en bonne et due forme
to ndifu fola e kabaru singol talkurundu ndu signina madun celidi denna en holita pelital tinibebe ana ele talkurundu jati article goto holito won ko wawi weltere jati le mayru e do kawra sinibebe to bangal chadele mabta de hebede kabar mudun to ni kawrol heba ka do gedo yogaje tal kurundu yu joda halaji dawre kawrol de do gut denno so ni gorma lidi malindi inniki kabar mudun no haniri ido watuji di siki wala kebal holare kala sinibe kanyi dun sakira amen gonbe li sahalidi di hultinibe min pelliti yirwinde kabar mudun do do tal kuru yoni adi ndi lidi malindi bami
c'est un accord qui engage l'état du mali
di lo kabaruji fon ba hebe do bema amen ande to do pas Facebook kanye kon Twitter Studio 80 be kulitiwde goto jehadle gubal ngad noddete MSA ngal dum nokku noddete menaka yimbele joyna kabordo wonnobe dum muto ngaji kanye karbi yonki mudu ala jabbinodo wakkati sappo e jetti yamde le ngalure menaka ne jati non seddi bom tombe kulitri wide anda ko fungobde tiagal dido bonandaji be bi kanye mi dum du dum won jom bitiki goto kanye wara fa le butiki mudu le ngalure menaka de en kalan kabaruji goddi kasen ko nayri bangal demala hitane 2023 2024 be bi dum wonde jokkitede le reso ngaji di le leedi meden di ko noddete kiita kanye fa jottoda banyagara jamaada no wonde wad ton imadraji tayde wiide kiita angireji din jottiki ton to banyagara to faande mi webe dumti angireji di sitansidi be
golleji deman hitan 2023 2024 ana wonde lalnede le region kiita horebe remobe holliti weldigen sanne ciagan winde ko heba mahammadu hamma mayga holliti wi winde ko heba happi fu ana yahay ton ngaji o ngaji tat e temedi joy ko hakkato lam on
aujourd'hui nyaloma hande o ko nayori mangal kaaki kunchonoji hore demal de lamu kiita do mede jogi do toniji temre tati e nogay winde danere kanye toniji temre tati chapane jeegom winde balere
le wudul ledni le lamu badjangara rama ana wonde lalnde gesum en lewi horebe direction humni kabar deman be holliti wi ko nayri bangal awdi e winde heba kale o watta tofon tumani goita kanyu horejo kabaruji deman le region badjangara
ne soma pied
de ngondi wadde ko min bayi fu bangal langi dangul de wakati mon gon jong oka min domo bitan fa datul kangul jokkede ngul jabene yimbe du fu fuu ana jondori faa ko ɓe kaani ittude le hen ko feccere muɗum gouvernement o darono ɗum le wakkati jon o ka wala fuu ko mbawmi haltande jamande banggal komi jogi honon kaaki gollirɗi kuncanoji hoore demal daranaɗi ɗe nokku o
miccutunde wi remoɓe ana tewtora laamu on tinno fiya dabiriji yalla deman hikka ana huncina hoore
wattu joni en gardan fa nokkunodirteɗo kulikoroɓe kolliti wiide botan wonde wadde toon faa ɓe ƴeyalono ɓe kaani sakkirade baasiji soɓami fa wottiji gaɗi ley nokkule meɗen ɗe oɗo boto fuɗɗi toon keñen yimɓele ko yata capanɗe jeegom iwruɓe ley pelle société civile e pelle politique en fa yetto e sukaɓe jokkolɓe ko nandi e muɗum iwruɓe ley nokkunodirteɗe bana bakkati kulo kani kanga bakkañe kulikoro kañe gondi wadde oɗo boto lanniɓe oɗo boto yo fedde ONG ndeɓnodirta afad woni fampinide dow tugorgal fedde ndeɓnodirta minisma ɗo kabaru yiɗi puɗɗat ɗo mi haalni on kono ayiri banggal ɗum woni examen ngaji ɗiɓnodirta def le leydi meɗi ndi golɗo imogol ana hani wadde ley noga e ɗiɗi lewru me waroru ndu wattu joni kamɓe yoga e laamiɓe cuuɗi école gonɗi ley nokkoɓe mbihi heeƴo golleji maɓɓe ɗe ana wondi e jiiɓade sannenoɓe kollitiri wiide ɓe mbi so hay baka du hono jababuji darte ɗi keɓatake fa keɓen famtade gaare keɗe Mamadou Sama Seku kañi Ali Sise ko pewni en dow hen
Abdoul Kader Traoré horejo jangnire Mamadou Diara 3 Medina Koura holti wiide gilla ko imoji puɗɗi le Mali joni on goɓo ɗi gaɗa e ley lewru me natu sababu weltinde ko heewi e ley heeƴo jandeji ɗi ndenno e wimako imoji ɗi ne jaaɓa tiɗude sanne hikka
jiddi watti no o kabaru hollita wi imagol def watten lewru me musilen ko heewi fuɗɗiki winnude lesongaji mumen le cuuɗi lekkolle ɓe tewta feyi famutunde sukaɓe kulleji jangeteɗin an haasi hikka jaati imagol watte ko hikka o hokkata jaabiji lobbi saabi lesonji ko heewi waɗirama no yaawiri tawa sukaɓe faame
banggal imotoɓeɓe e rafi heeƴi jondeji timmude e tawede fof wonno hollitiɓe no lannde ndi emu def o
minen mi wawi min tili e programme amen matière ko noddirte physique chimie le watti joni meɗe wondi e wadde exercice e nannan muɗum le cuuɗi lekkolɗi mi anna foof mi haalda kasum saabi musidɓe wi amen mi imagol hikka on tiɗan sanne mi wawi min tili e leson ganji ko heewi hono physique chimie bio kan e ism e nannal muɗum
saraɓe sukaɓe lokkuyeɓe kay jetti sanne jangguinoɓeɓe e dow tinare mabɓe hikka hitande jande gaɗa nde le deƴere
wattu joni o yewtere meɗen noddirte zoom sirde min garan haalde kabaru mayituji fuu fotal e galluji ɗe kañe fa yeehi feyi le kereduji ɗi ko nandi e muɗum so talka kañe tajiri mayi a tawan ɗum walda feyi saabi jamare waror nde jaate a faman wiide iɗum serti ko laati fuu yo jomum tawde lanɗo tan ɗum woni ko nafata ɗum hono wori sitan sidiɓe
soni ari fa yi dabiriji fiyani tan a antan wi o neɗɗo mayiɗo yo jom hunde saabi so ari fa suurego makko haalama tan a yi an suudu baba makko giɗiraɓe makko andiraɓe makko fou yottoton galle fou waran kawrata e sakkune makko le galle laabi mawɗi kañe ɓolɗin fou heewan tep jama le on watti goto a yiyan almami ana lamdodira homo hani wadde du'a o homo hani julle o meyɗo e jande wuro ana ga caggal muɗum a tawan so talka maayi feyi yimɓe ko heewi fotata weego makko yogaɓe jaati a tawan fe yata sakkune makko ɓe noddiran téléphone tan ɓe waɗa du'a o meɓɓe feyi goto heppata e suurgon talka caggal ɗo a tawan feyi yogaɓe ana yakkita ñamdu ko defete ley nde sakkune neɗɗo mo wala bowɗe ga famon wiɗum tawama jom bowɗe ma talka neɗɗo so alfa maayi tan sertude e muɗum ana nayi fa wala seeɗan ɗo saabi so ana tewtere homo fuu tinno waɗana teɗiri fuu forra e sakkune giɗiraɓe muɗum fewi so tawi jomuyo talaka saabi bani adama ana teddi sanne
bani adama an teddi sanne ɗo garten haddude beetande dow kabaruji meɗen ɗi min mbiyan so gabbi dow bema meddo ande to ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe toon so gaɗi ɗum woni 3w ɗi anduɗo ndi gaɗon toɓɓere studio tamani toɓɓere orgue no noddi numéro viyamo maire maire 37 321 min kolli tan wiide dow studio tamani ana jogui wattu joni application kesso so gaɗi ɗum le bema ande to tan oɗo mbawi hettinade kabaruji ameɗi noɗi gorgui fou fande fan jeeye fe nokko nandir onno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu
wote référendum hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e tati alam sappo e jetti lewru juin ɓiɓɓe mali fuu ana nodda dokko e haqqilleji muɗum ngal ɗo nuygal saria kesal
o wote référendum ɓiɓɓe mali cuɓoto hakkunde kartal danewal kañum e kartal boɗewal
cuɓiɗo kartal danewal fuu holli kañum ka jaaɓi cuɓiɗo kartal boɗewal holli jaɓali
ɓiɓɓe mali fuu ɓe inde muɗum bindi e talki wote ana darda yalta wadde o wote tedduɗo e mali
sijo tamani e gollidiɓe muɗum
ana ɗowta wote référendum ko watta sappo e jetti juin
wattu joni en kalawno kabaruji amen ɗi min noddirta ɗo Mali Kura. Ɓe mbi honno anniyaji ɓamanoɗi ley batu mawɗo moɓe noddirno assise national de la refondation ɓe kolliti wirta ƴewle temedere fu nogay ɗiɗɗi keeɓi huntinede hoore noon ɓe kollitiri wiide talkuru mabɓe ndu ɓe dokki kanko président Assimi Goita o ley jetti lewru me ƴaɓɓe noon ndu wattu joni o heɓi huɗo fu ɓe keeɓe gollude lehne hoɗo heddi ko gollaka kanje pelle politique gonɗe ley leydi meɗen ndi hoɗo fu ɓe mileno oɗo golle wuri pelle société civile ɗe jaɓini ɗum na jaɓinayi ɗum fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou.
Ele to ngari mo totta kana ke leydi ni hultama wiide dow capanɗe joyi e joyi golleji hertaɗi sappo e ɗiɗi keeɓi gollede yo alhaalinoga e goho eko fawi ley temedere yuɓɓino golleji e ley feuda humanide haybugol golleji batu mawɗo o Amadou Thiawlin Diarra memi haala yillaji gollaɗi ɗi
ɗi golleji ana naari banggal joɓɓinde fedde ko noddirte conseil national de transition wiitugon charte wotigaji warata waɗande e tewde honono wotigaji waɗirte les raisons les cercleaji fa le communeaji nannal muɗum sa ƴeewi ɗi golleji fo yahata caggal ittugo musakaji heewɗi caggal muɗum jamaɗo ndu fo an han hewde kartal ko noddirta biométrique golleji muɗum wonde waɗede maggal paɗe leydi ndu an han joɗinede nokku jogaji kasim
golleji capantati e nayyi gondi huccinede hoore wakkati joni o ewi yuɓɓino golleji ndeɗo fedde haybugol yo dun kabaru politikaku e maggal paɗe en
ko tewtele muɗum yo wiitigon charte parti politique e nannan muɗum joɗinugon fedde ko noddirta sénat yalla kabaruji politikaku leydi ana huncina hoore tewde fa handen ɓiɓɓe lewni fo kawrita e dane wootere honono sariyaji démocratie kolitrino
e social
ewi fedde karsok dental halnare en ko heɓa ko yo weli yonki hoorejo ndeɗo feddene docteur Adama Traoré yetti sanne ko transition o heeɓi gollude ɗum foof e ley hitande
golleji ɗi laamu hakkodire waɗi on min ke mi weltiki e muɗum sanne ga sa ƴeewi bani adama abada hiɓɓey ɓe waɗi le hitande wootere ɓe waɗi ko laamu ngu yogaɓe heɓe wadde le duuɓi sappo fattade duuɓi nogay le laamu en min ke miɗe tijji ɗatuɗi jokkuɗen yoɗɗate lobbino
au gouvernement de la transition
nono ko noon ɗum banggal walde ADPM ndeɗo fedde jinguino transition o holti wiide golleji hakkika woni kuncenaɗi hoore keɗɗana docteur Aboubacar Sidigui Fomba neɗɗo CNT hoorejo ADPM
min ke miɗe wawi haalde golleji ɗum ɗon laam hakkodira ana woɗi sanne saabi ɓe wawi ɓe joƴƴini région ngaji keesi cercle ngaji keesi e nannal muɗum caggal muɗum ɓe moƴƴintini société ko noddirte férium fayottade kasine moƴƴintino usine yattila ñolman hannde ɓeɗe wonde moƴƴinde dodorore kesere e inden maggal paɗe leydi ɗi fo e misaliji ko neɗɗo wawi hollude ɗi laamu koɓe laamu hakkodira ɗum waɗi min ke miɗe wawi haalde hannden on laamu golli jaati
ka noon dental baali politinkoɓe retour ordre constitutionnel wondaka e ngo hakkillo ngal holti wiide wala foof ko golla batu mawɗo o e hakkillo mabɓe laatiki sababu toon jutnude wattu transition o keɗɗen Alassane Abba gonɗo e fedde kudem
on laamu hakkodire waɗa fe hunde nokkuji hewɗi fa hannden laffi deƴere antoune fedde ejine daroga muɗum fo wala e waddude deƴere leydi malli le batu ANR on jama ko heewi tewti yalla on laamu hakkodirejo ana jutine yalla ɓe heɓaɓe ñamere kalsi no woɗiri tan fa hannde ɓene jokkini ɓen ñama kalsi tan
tawane ele kedde leydi ndi gotonaɓe jetti sanne ɗiɗo golleji gouvernement o banggal huncongol hoore yilaji batu mawɗo hono kanko Zakary Banou jokko arandejo maire duru le cercle bayagara oɗo goto ardiɓe fedde APM Maliko jaɓani jaati ko golla ko
min ken so lamdama mi wiyana hannden maggal paɗe heeɓi semme de yimɓe bomɓe ɓe hannden o allama hakkodirajo ana wonde wadde golleji fa hannden naggaɗa ƴila jamare
mbitina wiide jooɗo haalaji batu mawɗo o gaɗama le commune ngaji temeɗe jeɗɗi e noga e joyyi dow temeɗe jeɗɗi e capanɗe joyyi e jeenayyi le cercle ngaji capanɗe jeegom guɗuɗi jooɗo haalaji ɗi keɓama waɗede le capanɗe joyyi e goho cercle ngaji jeenayyi région ngaji Menaka e Kidal ngala e o jaate o